madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisa ay xirtay xadka ay la wadaagto wadamada Soomaaliya iyo Tanzania. Amarkan uu soo saaray madaxweynaha dalka Kenya ayaa waxa uu dhaqan galay xalaysaqdii dhexe. Isbuucii la soo dhaafay ayuu sheegay madaxweynaha in 78 darawallada gawaarida xamuulka ah laga helay xanuunka coronavirus markii la baaray kadibna xadka dib looga celiyay oo ay dib ugu laabteen dalalkii ay ka yimaadeen. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in xiritaanka xuduudaha aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin gawaarida xamuulka iyo sidoo kale wadayaasha, loona ogolaan doono inay xadka dhinaca Kenya u gudbaan marka la xaqiijiyo inaysan qabin xanuunka coronavirus.
That there will be a cessation of movement of persons and any passenger ferrying automobiles and vehicles into and out of the territory of the Republic.
Waxaan amrayaa oo jiri doona dhaqdhaqaaqa oo la joojiyo dadka iyo gaadiid kasta oo rakaab qaada iyo gawaarida soo galaysa ama ka baxaysa dhulka Kenya ee dhinaca xadka Tanzania iyo Soomaaliya.
And out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Somali international border except for cargo vehicles.
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale shaaciyay in muddo 3 isbuuc ah lagu kordhiyay banda uga habeenkii saarnaa 4 magaalo oo ay ku jirto magaalada Nairobi.
For the nationwide dusk to dawn curfew.
Bandowga guud ahaan waddanka Kenya saaraa ee ka bilaabanayay 7 fiidnimo ilaa iyo 5 subaxnimo waanu kordhinay 12 maalmood oo kale ilaa laga gaariyo 6 bisha Juun ee soo socota. Waxaana mamnuuc ah in la soo galo ama laga baxo magaalooyinka Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kawale iyo Mandera.
Dhinaca kale, dowladda dalka Kenya ayaa sidoo kale waxa ay diiwaan gelisay 49 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus ah, taasoo tirada guud ee xanuunka laga helay dalka Kenya ka dhigaysa 830 xaaladood. Laga soo bilaabo markii gudaha dalka Kenya laga helay xanuunka coronavirus ayaa dowladda dalka Kenya waxa ay waday dadaallo markaasi looga hortagayo faafida xanuunka coronavirus, iyadoo sidoo kalena todobaadkii aynu soo dhaafnay dowladda Kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafada Soomaalida Islii iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaala xeebeedka Mombasa. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.